Lonke ilizwi likaThixo, yonke incinga ethe yathethwa, lonke iculo, yonke into ibonakalelisa umemelelo olusenhlizweni zethu ngokubhekisele kuThixo. Kwaye kumele kube njalo. UThixo wenze izinto ezinkulu ezenzela thina, kwaye ndiyavumelana. Nento umzana wethu uthandekayo uTera ayithethileyo, asihlangani nje kuphela ngolhlobo, kodwa kukhona isizathu esisokuba uThixo uza kuvumela oku kungekenzeki ukuba kwenzeke kuthi. UThixo akayi kusishiya ngendlela esiyo. Uyalikhumbula ibali umzana uBranham awaxelayo kusuka kwixesha ngexesha malunga nomfazi omdala ontsundu owathi, andikabiyo le nto ndifuna ukuba yiyo, kodwa andiyo le nto ndandikade ndiyo. Kwaye inyaniso loo nto, asikabiyo le nto kumele sibe yiyo, kodwa siyavuma. Emva koko kukhona ithemba elikhulu, ndiyathemba ukuba niya kundinceda ngokuhlwa nje. Ndithanda ukucula amakorasi amabini okanye amathathu exesha lakudala. Qinisekile umzalwane nodade Rus nabanye abakudala bayakuwazi loo makorasi. Sisoloko sisoyisa, ungakhululeka. Sive okuninzi malunga nokukhululeka singakwenza apha ebukhoneni bukaThixo. Emva ko zonke ezintsuku zizisa inzima, nasemva ko wonke umsebenzi omkhulu kaThixo ngenyaniso, kumele sikhululeke ebukhoneni benkosi. Kodwa mzana uRus, ndiyacela ube nobuntu nje, iza apha. Sisoloko sisoyisa. Kuyavakala kwakhona xa balahlekileyo bebuyele ekhaya, bayavuya kunye nathi. Kumangalisa kunjani ukuba ngumntwana kaThixo? Kuhle kunjani ukukhululeka esonweni uhlambuluke? Kuhle kunjani xa konke kulungile ngalo igazi likaYesu elihle? Sive ukuninzi malunga nethuba lokujika ngokwalapha emhlabeni, kodwa okuqinisekileyo kumele kufike nangokwasemoyeni. Emhlabeni uye ungakhathaleli enye indlela, kodwa ngokomoya iza ngendlela elungileyo. Ndiqaphele kwindumiso le umzana uTera ayifundileyo, kuba iingcinga ezimbini kakuhle kakuhle zabonakalaliswa. Eyokuqala ibiyingcinga yokuthula phambi kwabantu, okwesibini ibiyingcinga yokuthetha kunye noThixo. Andazi nokuba sonke sibonile sakuva oku, kodwa ebefuna umlomo wakhe nelwimi lakhe kuba lihlolwe ukuze akwazi ukushiyeka ethule kangangoko wayesekhona umenzi womubi. Wayepha phantse kwade kwasekupheleni ukuba thule phambi kwabantu, uthethe noThixo, ngoba mnye kuphela nokutshintsha izinto kuThixo. Lo unako ukutshintsha imeko, iintliziyo, imeko, kakuhle kakuhle yonke into yenziwa nguThixo. Kwaye ukuba sithetha kunye naye, simxele yonke into, ngoko ke sinako ukumthemba, kwaye sinika imbeko elo themba elo. Ndinamamela iindaba nje kokukhawuleza namhla. Bendishiyele ixesha kwiindaba, kodwa kulaa ndawo yezenkolo bekhona intetho ebinikwa ivela kuLuther isithi,
being through the word.
Ibandla lithela vela ngalo ilizwi daze ndacinga kum. Onke amadoda kwaThixo azile. Uba uThixo uthe kakuhle kakuhle wenza yonke into ngokwelizwi lakhe. Ayonto yento abantu abayifunayo kodwa uThixo uthume ilizwi lakhe waze wabeka ilizwi lakhe ukuba lenziwe. Sicinga emva pha kuPasika kulo sihlanu olungileyo kakuhle kakuhle kwakhona ilizwi elivela kuThixo layo yonke into lokuzalwa kwinkosi yethu ulungiselo lwakhe ukuvuba unzima kwakhe ukufa kwakhe uvuko lwakhe kwakhona ilizwi lento yonke kwaye kuye nangaye ilizwi likaThixo lazaliseka kwakhona nakwakhona ilizwi eliphila liphile libandla ayiko kuphela umthwali welizwi kodwa ngalo ilizwi likaThixo kwakhona liyazaliseka kwaye ukuba sikuthetha ngokubalulekileyo oko uThixo akuthethayo senze ngako senze ngokukhona singaphelelwa ngamaxhala nditsho ukuthi siba namaxhala kakhulu ngokuba sikholwa kancinci ukuba besikholwa kakhulu besizawuba namaxhala ngento encinci mhlawumbi nakwapho ifika ime khona uThixo uyazi mna andazi sithatha ilizwi elo inkosi ilinike uMoses xa abantu bakwaSirayeli babeza kuyishiya iyiphutha kwakumele kuxhelwe imvana elo yayililizwi lenkosi igazi kwakumele liqatywe emigubasini elo yayililizwi lenkosi imvana kwakumele ityiwe elo yayililizwi lenkosi kodwa abadlayo kwakumele banxibe ngokupheleleyo benxibe izihlangu bengachuphanga phansi kakuhle befaka iziliphasi ngokunjalo kodwa babesazi elithuba kusisiqalo esi yonke indawo kulolonke inqanaba kwakhona ilizwe elivela kuThixo soloko likhona ilizwe elivela kuThixo kwaye ngalo lonke ixesha uThixo esenza into unika abantu bakhe ilizwi kwaye benza ngendlela elitsho ngayo kwaye wayethembekile kubo kunye nento ayithembisileyo wayeyithwala aze ayenze owamazibulo kwizilwanyana yonke into yabulawe yiphutha kuhla ukuya kwamazibulo kaFaro kodwa amazibulo amaSirayeli ayephephile phansi kwegazi ngokuba ithethile inkosi ukuba igazi lemvana kumele liphalale ukuze owamazibulo kaSirayeli akanakuchukunyiswa sisithunywa esitshabalalisayo kwenzeka ke ngolo hlobo ngokunjalo sikuvile oku kwintshumayelo kamzana uBranham uba kuyo yonke iyiphutha kuyo yonke indlu kuso sokuba bonke ubuhlanti kwakhona ingxaki nokufa uvuba unzima nokulila iinyembezi kuyo yonke indawo kodwa apho kwakukho khona abantu kwabo ilizwi kaThixo lithela vakala kubo abenza ngokwendlela yelo lizwi kwakungekho kuva ubunzima kwangekho khala kwangekho kufa kwakhona ubomi ngenxa yegazi inkosi ithe andilibona igazi ndiyakudlula ndikusindise
that the New Testament Church is under the blood of the Lamb.
Kwaye ndiyakholwa ukuba ibandla lomnqophiso omtsha liphantsi kwegazi lemvana. Kwaye nditsho nokuba isithunywa esitshabalalisayo siza nomsindo wawo wonke, kodwa xa lifika egazini kumele ligqithe. Kwaye ndiyakholwa ukuba thina siphantsi kwegazi loxolelaniso. Ntsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngolwesithathu ndiye ndabamba isingcwabo phaa eBernal ndafunda izibhalo ezithile. Khona esinye ndingakhandi isifunde kodwa ndandisele ndisiphawulile kwaye ndithanda ukusifunda namhlanje. Kuye kwandihlasela okokuqala ukuba uYob wayesele esazi uba inyama yethu izawuba ntsha ngaphezu komntwana, kwaye siya kubuyela kwiintsuku kwimihla yobutsha bethu. Simvile uMzana uBranham ukuba bonke babe batsha, siyazi ngokunjalo akho maxheko ezulwini, kodwa inyaniso yoba ithethwe kanjalo ngokungqalileyo yinto endiyiqaphileyo okokuqala ngolwesithathu. UYob isahluko samashumi amathathu anesithathu apha ithi usuka kumqolo wamashumi amabini anesithathu, ukuba ke kuthe kwakho isithunywa sezulu esimlamlelayo noko sisinye ewakeni, sokumxelela umntu okumfaneleyo. Wombabala athi mkhulule angehli aye esihogweni kuba ndilufumene ucamagusho. Isuka ibe nenhlahla inyama yakhe, ubuyela emihleni yobudodana bakhe. Uthandaza kuThixo akholiswe yena nguye, abubone ubuso bakhe eduma. Yena ambuyekeze ke umntu ubulungisa bakhe. Lo uvuma ebantwini athi bendonile ndakugwenxa okuthetye akwalinganiselwa kum njengoko noko. Ukhulule umphefumlo wam ukuba ungagqitheli esihogweni nobomi bam bokubona ukukhanya. Ngamazwi amangalisa anjani kumnqophiso omdala. Silvile lithethwa kwakhona nakwakhona ukuba icebo losindiso liqala ngamazwi la uThixo awathethayo. Ekuqalekeni uThixo wathetha, kwaqala ngolo hlobo. Kwayinto yokuqala wayithethayo wathi makubekho ukukhanya apha. Sinawo umlamleli, sinawo umthetheleli, sinalo ucamagusho olobomi olokubuyela kwimihla yobutsha bethu. Umntu uthandaza kuThixo akholiswe yena nguye, apho sinegama lithi ubabalo ambabale. UThixo unenceba kuthi wathi kuMoses, kulowo endinemfesane kuye ndoba nemfesane, kodwa imeko ziye zifike phi kwenzeke njani xa kunokuthiwa ndilufumene ucamagusho. Umntu ohlawulelwe nguThixo, ohlangulwe nguThixo ngaye uKristu unokuza kuye uxolele. Uyavunyelwa ukuba abubone ubuso bukaThixo evuya. Ithi apha uThixo ubabuyisela abantu ngobulungisa. Kahle kahle umuntu akanabo ubulungisa. Kodwa lalikhona ixesha apho umuntu wayelilungisa phambi kothixo, wayehamba nothixo. Kwaye inkosi uthixo ifike egadini yase-Eden eze ibe nobudlelwane kunye nomntu ekuqaleni. Wayelilungisa ngoko kwaye wayenabo ubomi obungunaphakade. Ayikho into yamahlula kuthixo. Obu bulungisa babuyiselwa kuthixo ngaye uKristu, ngawo umnqamlezo, ngalo igazi elaphalalayo. Sigwetyelwe ngalo ukholo kuYesu Kristu inkosi yethu. Kwaye ukuba sithatha amazwi kamzana uBrenham ngokubalulekileyo, kwaye siyakwenza oko ngoko uthi ithetha ukuthi kungathi umntu zange wona. Ugwetyelo lupheleleyo phambi kothixo lithetha ukuthi ngokungathi umntu zange wanetyala, kwaye wazi kakuhle ukuba emhlabeni kunako ukwenzeka ukuba ityala lihlawulwe ngokubini. Khona abantu ababi abaxhomekeke ekuweni kwabanye, emva koko amanye amaxesha bacela uba babhatale kwakhona. Kodwa utshaba alukwazi ubala ngolo hlobo. Ityala lethu laliselihlawulelwe lagqitywa emnqamlezweni eCalvary. Ityala lethu lihlawuliwe. Yintoni enye kumele ndiyihlawule ukuba omnye umntu uyandivukela? Kwaye ithi apha ukuba kukhona isithunywa sezulu esimlamlelayo noko sisinye ewakeni ngoyenozukileyo kumawaka alishumi lo osilamlelayo ecama kushela abantu, emva kwa konke yena ngokwakuthe wangumntu, kwaye kuzo zonke izinto wacikidwa walingwa njengathi. Kulapho yabala khona ke phambi kothixo kwakumele athi yayingekho enye indlela. Kumele uxolele abantu, ubabeka kulo mzimba abancedeki, abanathemba, abanakuhlanguleka, abanamandla, balahlekelwe yiyo yonke into. Ndiyabacamagushela nalo ucamagusho, bakhululekile, bahlanguliwe, bamkele ngalo ukholo eli libali levangeli. Kwaye xa sithe samkela, sakwamkela oku ngokholo, abaninzi abanakuqondwa ubunye bobuthixo, kodwa bekumele ibe yile ndlela. Inkosi yayingenakuvelana namnye namnye owethu ngokomzimba, umzimba wakomoya. Kwakumele abe ngumntu ngokweepesenti ezilikhulu, atye, asele, alale, wayediniwe, efunyanwa engokohlobo lomntu kodwa engenasono. Kwaye apha sinayo yonke inyaniso yentlawulelo. UThixo waba ngumntu, kwaye ngokunjalo washiyeke nguThixo, wayesezulwini njengobawo, wazityhila kunyana emhlabeni. Ngubani onokuqonda oko? Kodwa sonke singakho apha kwakumele kube khona isityhilelo ngokomoya. Njengoba uThixo ezulwini, ubonakaliso lwasenyameni, njengenkosi uThixo emhlabeni, kwaye ngesaquphe iyantlukwano yavelapho ke ngokunjalo. Thixo wam undishiyelane na? Ayibobuxoki obo, yinyaniso eqinisekileyo leyo. Kodwa ithuba elilandelayo ikrele lamhla abalahlaba icala lakhe kwa igazi laphala kwa uPaulo siyayicacisa ncwadi yesibini uKorinte isahlo sesihlanu umqolo weshumele nethoba uba uThixo wayekuye uKristu cinga nje kwesinye isibhalo sithi Thixo wami unishiyelani na ngoko ungagwebela uthi ewe ima okomzuzana ngoko uThixo akaseko kuKristu ke ngokwamshiyayo zombini ezo zibhalo ziyinyaniso zombini ziyangena ngethuba elinye omnye komnye nomnye xa ukulahlwa kwethu nguThixo xa sohlulwe kuThixo kwabekwa kuye ityala lethu isono sethu wathatha indawo yethu waze wakhala ukhala kwethu kwithuba elilandelayo xolulaniso lathabatha indawo siyakufunda kwindumiso izulu nomhlaba liyakunonelela zincamisane akwaba ndingayivula ngoku niyazi kakuhle iBhayibhile kakuhle kakuhle pha ithi ubulungisa noxolo buthe bancamisana iJobi na oh sinokufunda iBhayibhile ke ngokuhlwa nje akwaba bendinokunigqitha ngoku ngoba ndiyifumane kuqala le kodwa asikwenzi oko hayi sikholwa lonke ilizwi lesibhalo kukhona inyaniso enkulu kwinto esiyifundayo apha umlamleli uthe wafunyanwa umcamagusheli uthe wafunyanwa ucamagusho luthe lwenziwa uthi banenceba kuye umhlangule angehli ayesogweni okanye emadini ndilufumene ucamagusho ndumiso nembeko kuThixo wethu nantso into uYobi ngokunjalo utsho uthi ndiyazi umlamleli wam uhle kodwa bona uThixo ukuthile njani kuye kunjani eqhutywa ngumoya ashwankathela yonke le nyaniso yentlawulelo emva koko unokuthi uyakuthandaza kuThixo yena uya kumva nabani ofuna ukuza kuThixo kumele aze kuThixo esemthandazweni eselukholweni uqolo wamashumi amabini anesithandathu uyawuthandaza kuThixo uThixo amve nabani na obiza egameni lenkosi wosindiswa uThixo akatshovi kude uThixo uyamkela kodwa kumele sibize egameni lenkosi emthandazweni uthandaza kuThixo uThixo amamkele ngobabalo ngoko ke uyamxolela uya kubona ubuso bakhe enovuyo ngokuba uyawunikela ebantwini ndingixolele ngokufaka ilizwe elinje apha ubulungisa bakhe boqobo oko uThixo wayenako phambi kokuwa ubulungisa obugqibeleleyo kunye nobungcwele kuThixo konke oku kuthe kwabuyiselwa emntwini ngayo iKalvari uyakunikela emntwini ubulungisa bakhe yiloo nto ithi kuTimoti khona uThixo omnye kunye nomlamleli omnye phakathi koThixo nabantu umntu uKristu Yesu hayi ukumkani uKristu Yesu hayi inkosi uKristu Yesu kodwa umntu uKristu uYesu wathetha njengomlamleli njengomcamagusheli ungukumkani unguThixo uyinkosi uzizinto ezininzi ukuko konke konke kwaye ngendlela elula nje kuyamangalisa xa sinojonga sonke isibhalo ngendlela nje engcwele kungamelanga senze budlobo ngela kuso thandaza kuThixo uyamamkela amvumele babona indumiso acula indumiso zakhe ngovuyo aze ambuyisele ngobulungisa kukholwe nje ngenhliziyo yakho yonke uThixo uyasibona njengabantu abangazange bona abangazange bamka kuye njengabantu esithe sabangabakhe uvele phakadeni njengonyana nendombi zikaThixo iyakufika imini ngokunjalo iyawuba khona iyure ithuba apho elizwi ngokunjalo liyakuba yinyaniso siyakubona ubuso bakhe sinovuyo hayi sinokunxunguphala hayi engxakini ngethuba xa ubuntu le nto ingumntu umphefumlo wethu ishiya umzimba lo ewe ngoko akusekho kucinezeleka akusekho ntlungu ngoko yonke into idlulile kwaye siya kuyibona inkosi umjonga umntu kwaye uba kukhona othi ndonile ndaze ndagqwetha oko kuthe tye akwalinganiselwa kum njengoko noko ukhulula umphefumlo wam ukuba ungagqithele esogweni kwaye uyakubona ukhanya yanga inkosi uThixo ingakubhala ngokunzulu entliziyweni zethu uba uThixo ngenyaniso uya kuthetha oko akuthethileyo uya kukwenza kwaye akusekho ixesha elizayo nje kwakunjalo ngexesha likaYobi into esiyifunileyo nje kodwa kuyagqitha kukhona ixesha elidlulileyo nexesha langoku ixesha langoku kugqityiwe kuphelelisiwe umlamleli umthetheleli ulifumene ucamagusha yena okuphela kwakhe phakathi kwewaka kwaye uthwala ubungqina ebantwini kunye nobulungisa bakhe ukuba besikwenzile ibizaba ngamazwi kuphela kwaye sonke besizawufunyanwa singamaxoki kodwa yena uhlambulukileyo ongcwele olilungisa angathwala ubungqina ebantwini kwaye angathi njengoba uAdam bonke bafa kwaba njalo kum oko kuthetha ukuthi kuKristu bonke bawukwenziwa baphile ngendlela yoba bonke bawa kuAdam ngoku bavusiwe kum intlawulelo yintlawulelo usindiso lusindiso ubabalo lubabalo konke oku kuthe kwanikelwa kuthi yanga inkosi ingaphakanyiswa iphakanyiselwe thina kwaye ivuse umemelelo entliziyweni zethu ngento uThixo ayenzileyo ngenxa yemiphefumlo yethu kwaye ngapha koko ndisenomnqweno omnye wokuba oluthando luqhagamshelanayo lukaThixo njengoba lwatyhilwe eKalvari yanga okunjalo lingatyhilwa ezintliziyweni zethu ngenxa kaThixo nangenxa yomnye komnye ngenxa kaThixo nangenxa yomnye nomnye asifuna uthetha malunga nothando lukaThixo ngokuhlwa nje kodwa nonke niyazi ukuba lelona lizwi lisentloko elo kuzo zonke izibhalo ezingcwele uthando uThixo uluthando unenceba unobabalo kodwa akayonceba unobabalo kodwa akalobabalo kodwa xa kusiwe elithandweni uluthando uThixo uluthando ngokomoya nangokwayo yonke enye into ifikela apho. Kwaye kuba sithe saqaphela ukuba uThixo uluthando ngayo imvelo, kwaye ngokwelizwi likaThixo uthando lukaThixo kumele lithululwe ezintliziyweni zethu. Emva koko nako kwaye akuyubakho olunye uthando ngaphezu kothando olukubhalwe ngalo, kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ukutsho uthando lukaThixo olulatyhilwayo emnqamlezweni eKalvari ngalo uxolelaniso, uxolelo, ubabalo nosindiso. Kwaye singabizana ngokude njengoko isithunywa sitshabalalisayo siyabona igazi, kumele agqithe. Kunjalo kunjalo noYobi uhlasele, utshabalalisile, chithachitha yonke into. Kwaye noxa kunzima ukholo, uba uyalazi ilizwi elithi nkangala aze waba namava ngento eliyithethayo enyanisweni, ngoku ungaphantsi ukholwe ukuba xa kubhaliwe kwathiwa umhlaba kwabasenkangala kwasenyenyeni ngoko ongendawo ugqithile, yinto abantu abanintsi abayikholwayo. Andinambono yangaphakathi kuloo nto. Ndibuyela kuphela kangangoko ilizwi likaThixo libuyela, kwaye uThixo wenze yonke into yabaluzuko. Inye into ngokuqinisekileyo, xa utshaba luhamba endaweni ethile kunjangendudumo ukubaneka ngokunjalo, kodwa xa uThixo engena endaweni ethile ngoko ithi usindiso lufikile kule ndlu, ngoko khona into enencasa emnandi entle eyezulu ezukileyo iqhagamshelene kunye nayo. Kwaye abantu abaxhobileyo ngokomoya bangawuqaphela umahluko. Akukho ngento esiyicacisa ngayo, kodwa kungento ngokwayo yoba uqaphele uba konke kungantoni na. Apho uThixo akhoyo uthando lwakhe lutyhiliwe, ilizwi lakhe, umoya wakhe, imvelo yakhe, yonke into evela kuThixo. Kwaye ngokunjalo sonke sisoloko sinalo ithuba lokwazi ukuba ivela phi na into. Inkosi yethu ithi, ndizile ukuze nibe nobomi, ukuze nibe nabo ubomi ngokugqithisileyo. Yanga kungamkholisa uThixo ukuba asinike imbuyiselo enjalo yaku konke oko kuthe kwalahleka, uba ilizwi kunye nento ingavumelana, uba uvakaliso lungayinyaniso luqondakaliswe ngokusebenza okungcwele, kwaye kuthi ekupheleni kukwazi ukuthiwa njengoko kwakunjalo ekuqaleni. Ngako oku bonke bawukwazi ukuba ningabafundi bam ukuba nithe nathandana, hayi umgaqo othile, hayi ukwazi ngcono, kodwa ngenyaniso semdlalwe kuthando lungcwele. Yanga inkosi ingasinika oko. Ungumlamleli wethu uthi, ndilufumene ucamagusho, ubuyisela umntu ubulungisa bakhe. Ndilihlawulile ityala, ndinikele ngegazi lam nangabo ubomi bam. Ndingowamazibulo phakathi kwabazalwana abaninzi, bonke bayakuvela. Ucamagusho lulapha. babuyisele kwisimo sabo esiluqobo kwaye uyakubona izaba iparadise ezukileyo apho siyawuthi ngoko sichithe khona iphakade kunye nenkosi uThixo yangangasikela sonke amen masimeni simele umthandazo bawethu osemazulwini siyakubulela sisonke ngayo le yure yobabalo nangelizwi lakho elingcwele elihle nkosi siyazi ukuba utyhilile uzuko lwakho ebantwini bakho nkosi kwaye kwakunjalo ukuba kwakunjalo kuyobhi kwakumele athethe izinto nkosi ezithi zingaqheleki kuye kodwa umoya wakho wawunaye nkosi udumo kuligama lakho elimangalisayo siyakuzukisa sikunika imbeko othixo ngokuthetha kwakho ngokusebenza kwakho onkosi kwaye siyazi nkosi into oyithethileyo nkosi ngokunjalo uyayizalisekisa ngexesha lakho nkosi yonke imbeko yonke lonke udumo lonke uzuko lube kuwe haleluya egameni elihle likayesu yamkela imbeko yamkela udumo egameni likayesu siyacela ko amen.